Mimi simu yangu haina password, wala ya mume wangu haina password. Watu wengi hawawezi. Yaani mimi ninaweza nikaingia chumbani nikawa nimekaa kitandani, nataka kupigia mtu, nitachukua simu ya mume wangu. Kwanza message zingi nyingi mimi huwa namsaidia kufuta zikijaa.
Hapo ndo penyewe.
Ndio hapo, unajua kwa sababu gani? Kwa sababu tulianza hivi from the beginning, uaminifu.
Kutoka mwanzo.
Yeye anaweza akakaa na simu yangu, sijui simu yake imeisha battery. I need a phone. Naweza nikamwachia siku nzima.
Okay.
Siogopi kwamba ni nini kitaingia. Yaani kwa sababu sina kitu.
Kwa sababu una kificho kweli.
Yeah. Of course inaweza ikaingia simu ya mtu pale akamwambia, "Who is this? Who nani anakupigia?" Kuna kale kawivu fulani ambako mwanaume anako.
Yes.
That is nature.
Mm.
Lakini mimi na mume wangu tuko transparent kabisa. Kabisa. The minute tumeoana, aliniambia now you are my wife, this is my bank card, this is my password. Mpaka leo.
Wow.
Ndo naongea kabisa.
Vijana inabidi waige hilo jambo sasa.
Inabidi ni toka mwanzo mnapoanza kuoana. Hakuna pesa ya baba, hakuna pesa ya mama. Ana personal account yake na I don't need to know how much he has. Sijui ushanielewa. Sina haja ya kwenda kuchunguza hivi ana shilingi ngapi kwenye account. Sijui umenielewa. Number one, I have access to that account. So if I want, I will know how much he has.
Yes.
And I cannot take the card nene nkachukua iti hela kwenye account ya mume wangu. Nitamwambia you need some money. Atakwambia how much do you need?
Ni ustaarabu tu.
Yeah, this amount. Ah, mi sina bwana. Ukoza mume wangu ukimwambia unataka ya milioni moja, atakupa 800,000. Unaelewa? Kwa hiyo no, nimeshamjua. Kama ninataka milioni 10, nitamwambia nataka milioni 15.
Ili aishushe
manake lazima yani pale. Yes. Sio ushanielewa.
Naona watu fulani wala cheka.
Kwa hiyo anaweza akakwambia kwamba okay, let me go, ngoja niende nikakutafutie. Ah, atakwambia mimi sasa hivi sina, usubiri kidogo. That is normal in life.
Yes.
Sio umeshanielewa.
Yes. Hakuna mtu ana hela ambayo haikunje ya budget. Kwa mtu anayejitambua kifedha.
Anaweza kaa na hela zake hapa. Hapa anaweza kaa labda na hela kwenye mfuko.
Mhm.
Unaambia ninahitaji. Hivi una do you have 100? Nakwambia kwa kweli, hebu ngoja niangalie. Ana tabia kuingiza mkono mfukoni, eh? Na kuambia sijui huwa anazihesabuje huko ndani. Itatoka 100,000. Umeelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye ninamjua. Na kama hana hela atakwambia kwa sasa hivi sina hela. We need to economize.
And you know it's true kwa sababu unajua malengo.
Kwa sababu yeah. Na hata watoto wangu mimi sina hela na tunaambia kabisa you know what, we don't have money now, so you have to cut down costs.
Ah.
Na wana understand.
Na mnaambia hadi watoto
kwamba sisi hatuna siri baba.